amniga magaalada la adkeeyo oo abaabul la sameeyo odayaasha iyo waxgaradka iyo dhammaan dadka deegaanka degan la wacyigeliyo si hawsha amniga oo ahmiyadda aada u ballaaran iyo qiimaha weyn u leh muntu laan loo sugo ilaahayna lala kaashado marka meel fiican bayna maraysaa waxay kaloo dhacdooyin yaryara oo jiri kara oo iman karana laga sii hortago aada iyo aada bay u wanaagsan tahay hawl fiican baana ay qabteen ciidamadu odayaasha deegaanka hawl fiican bay qabteen degmo shaqo wanaagsan bay qabteen cid kastoo timaada puntland caasimadana waxay ka heli doontaa insha allah nabad bulcadiimeedba iyo waxayna ku gabadaan doonaan iyagana tallaabada waafaqsan